Chennai makes promotion from the world the number one runner.
Oh, Iko ta Iko.
Wajiro wakuchira na uchi,
I love you.
Wajiro wakuchira na uchi,
I love you.
Wajiro wakuchira na uchi,
I love you.
Yakuya ndo moyo wangu,
I love you.
Supernatural, she's very cute. Very humble, show me location. You're the one in a million. Zilangani mukali lol. Bama kukumba bonse umakaneta baby. Bama kukumba bonse umakaneta baby. Yeah. Wajiro wakuchira na uchi,
I love you.
Wajiro wakuchira na uchi,
I love you.
Waliro wakuchira na uchi,
I love you.
Ndakuya ndo moyo wangu,
I love you.
Ndakuya nda moyo tuka kale tobiyo tuka yale avana mulu yanyo ndendiswe tuligo kamproza tuyane tobiro sundi yanda sekriti tobiro mama ni makoko nga sini Nimafuna mkani wanga iwe Mama Makukona ziniko zona Nimafuna mkani wanga iwe Mama Walilo wa iwe walilo wa Walilo wa iwe walilo wa Mama Walilo wa kuchira na uchi
I love you
Walilo wa kuchira na uchi
I love you
Walilo wakuchira na uchi
I love you
Ndakuya ndo moyo wangu
I love you
Swiss boy your kind From the world you number one He saw them echo me The world kule God
Overload music
Overload music
Real music.